bishii Ebriil ee sanadkii 2022ka Ujeo Hori waxa ay ogaatay ganacsi dalanteed ahaa oo ku saabsanaa arrimaha beeraha kaas oo bixinayay dulsaar gaaraya ilaa 300% maalgashi qaadanaya muddo 4 bilood ah. Waxay ku dhacday dabinkaas waxayna maalgashatay $500 hase ahaatee dhammaan ganacsigaasi khiyaamo ayuu ku dhisnaa waxana isla markiiba la xiray shirkadii waxana la waayay aasaasihii.
I tried to log in. I had access to the website. I could see the fund.
Waxaan isku dayay in aan furo mareegtii internetka. Waxaan arkay lacagta iyo dulsaarkiiba. Hase ahaatee wax intaas ka badan waan arki waayay ayay tiri. Waxaa jira boqolaal la mid ah oo hiiri oo lacagahooda ku waayay kuwaas oo dacwada u gudbiyay booliska. Hase ahaatee waxay warbaahinta ka ogaadeen in isla shirkadan lacagaha ka dhacday in ay sidoo kale bangi ka musuqmaasuqday. Lacag gaaraysa $700,000 iyada oo xidhiir la leh sarkaal ka tirsanaa bangiga. Bangiga ayaa sheegay in aanay iyagu samaynin wax khalada oo la xidhiidha arrimaha shirkadaasi. Waa tan mar kale Uche Ohiri.
It was a joke at first to me because it has never happened to me.
Markii hore waxaan u haystay kaftan sababtoo ah weligeed iguma dhicin. Waxaan isaga haystay in ay igu ciyaarayaan. Hase ahaatee dhab ayay noqotay, ayay tiri. Khiyaamada ayaa ku soo badanaysa nidaamka maaliyadeed ee Nigeria. Hay'adaha Nigeria waxa ay musuqmaasuqa iyo khiyaanada ay ku waayeen $201 million ilaa sanadkii 2020ka, sida ay sheegtay xarunta tababarka hay'adaha maaliyadda oo ah urur cilmi baariseed. Khubarada ayaa sheegaya in lacagaha elektroniga ah ee sii kordhaya iyo heerarka hubinta ee dibicsani in ay fursado badan siinayaan kooxaha ku lugta leh falalka musuqmaasuqa, iyo weliba iyada oo ay yar tahay in hay'adaha maaliyaddu ay baaritaano ku soo oogaan kiisaska khiyaanada ah, taasoo ay ugu wacan tahay nidaamka xog isweydaarsiga oo aad u hooseeya. Isaaq Booti waa falanqeeye maaliyadeed.
The system is designed in such a way that its attempts to address corruption.
Nidaamkan waxaa loo qaabeeyey hab wax looga qabanayo musuqmaasuqa aan qarsoonayn. Waxaan u baahannahay in aan xoojino hay'adaheenna iyo hannaanka wax looga qabanayo si loo awdo goldolooyinka wax laga musuqmaasuqi karo, ayuu yidhi. Shirkadda la talinta ee KPMG ayaa sheegtay in 30% oo keliya bangiyada Nigeria in ay si buuxda u fuliyeen tallaabooyinka ka hortagga khiyaanada ee u ogolaanaya xaqiijinta qasabka ah ee aqoonsiga macaamiisha ka hor inta aan loo furin akoonno. Sannadkii 2020ka, Baanka Dhexe ee Nigeria waxa uu macaamiisha ka codsaday in ay ku soo wargeliyaan lacagaha khaldan ee la dhiganayo bangiga. Sannadkii hore, madaxweyne Bola Tinubu waxa uu bilaabay olole ka dhan ah musuqmaasuqa, wuxuuna ku baaqay in la taageero. Bishii Januari, guddida madaxa bannaan ee la socodka musuqmaasuqa ee Nigeria iyo guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegay in ay iska kaashanayaan la dagaalanka musuqa. Clifford Obraudu waa hogeyaha guddida madaxa bannaan ee la socodka musuqmaasuqa Nigeria.
We have our own constraints, just like every other organization. But we know that,
waxaa jira caqabado noo gaar ah sida urur kasta oo kaleba, balse guddi ahaan waxaan ognahay in aan samayno intii kraankayaga ah. Waxaan haysanaa koox aad u wanaagsan, ayuu yidhi. Laakiin Booti waxa uu leeyahay waa in hadalka loo beddelaa ficil.
Corruption is systemic, then we need a more systemic approach to fighting.
Musuqmaasuqu waa nidaam. Waxaan u baahanahay hab nidaamsan oo lagula dagaalamo iyada oo la adeegsanayo dhammaan hindisayaasha kala duwan. Waxaan u baahanahay in aan tallaabooyinka u qaadno si run ah. Waxaan leenahay guddida EFCC oo qaabilsan la dagaalanka musuqa waxay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ka badan inay shakhsiyaad kooban isha ku hayaan. Waxay u baahan yihiin in ay dad badan dacwad ku soo oogaan, ayuu yidhi. Hay'adda caalamiga ah ee qaabilsan ilaalinta dhaqaalaha ee lagu magacaabo Financial Action Task Force ayaa sheegaysa in Nigeria ay haysato ilaa bisha May ee sannadka soo socda si ay wax uga qabato dembiyada maaliyadeed oo ay ku jiraan maalgelinta argagixisada ama dhibaatooyinka kale ee ka dhex jira nidaamkooda, kuwaas oo adkeynaya in ganacsi lala yeesho Nigeria ama in ay la macaamilaan hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah. Mas'uuliyiinta Nigeria ayaa sheegaya in ay arrintaas wax ka qabanayaan.